Let's take our Bibles and look in Acts chapter 5, and we'll start from verse 12. Rather than read the entire portion, we'll take it verse by verse. But Acts 5 and verse 12.
Tendo vinga ma Bible atu majidu atu mujabu da faisi tuerenga kuyomira verse 12 kutsika si ndipo titenga verse by verse mene tisika musi mene majidu atu mwe chapter 12 verse yake chapter 5 verse yake 12.
Now let's
ndipo mwe manje atu mwe zizindikiro ndizo zizwa zambiri zinachitira. Yes, you can go ahead.
I was just going to say, let's remember that in verses 1 through 11, God had acted mightily in the church to demonstrate His power in pointing out the false heart and false profession of Ananias and Sapphira.
Mene mulungu ada wonetsera mkalidwe wachirendo umene uda wonetsedwa mumpingo umozi umene unkakula chisomo koma zachirendo zimene zidazapangika ndi Hananiya ndi Safira mulungu adaza zionetsera boyera kuti zionekere kwa anthu.
It's a reminder that we cannot know the hearts of those around us.
Simenezi zikumba tukumbutsa iseyo kunena kuti iseyo anthu kalibwe lathu ndi moyo wathu ndi wamtundu umenewo.
There was nothing on the outward initially to show that Ananias and Sapphira were actually tares and not wheat.
Palibe chimene chikhoza kubisa ngati patakhala kuti pamalo pali na msongole ndi tirigu ndipo palibe chimene chikhozabisa na msongoleyo kuti asaonekere monga na msongole.
You remember in one of the parables that our Lord gave of the field where the enemy came in and sowed tares, and the workers said to the master, "Do you want us to go pull up the tares?" And the Lord said, "No, let them grow together, lest in pulling up tares, you mistakenly pull up wheat."
Kuti pakatipa mene iyo pali mbeu yofunikira ya tirigu palinso mene akukhoza kuchitira mwini wake munzeru yake kuti na msongole akaonekere palibe chimene nimungapake komanso palibe chimene nimungachite koma Mulungu yekha kuvumbulutsa ndi kuonetsa poyera chimeneniyo mwangozi mwina mwachitchula kuti ndi tirigu koma asali tirigu ali na msongole koma atabera pakati pa tirigu.
The truth is that we are not capable of discerning men's hearts. In fact, our own heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? We don't even know our own heart. That's why so often when we're busy praying about others, that we not forget that our greatest need is ourself, that the Lord would not pass us by. Because any one of us could be Ananias or Sapphira, but for the grace of God, we would be.
Pena palivose wamene anthu anga nena kuti asonkhanamo.
But the Lord worked mightily in this case in killing Ananias and Sapphira. That's quite a dramatic way in which the Lord dealt with them. He took them out.
Mulungu mwini waga ama kalabu ziwa mtundu wa antu. Amene alipari vose wa minaku sunkana. Baripa jimene jima musokoneza, kabila hudi ama sokonezeka. Ni unyinji wa antu wa ya.
There are times in God's purpose where he does that. We'll learn of someone's sudden death. And everybody is shocked that they could go in such a manner. But the Lord is sovereign. He exercises his will as he will. But this is the Lord purging his church. We don't know. We can't be judges, but the Lord is. He knows those that are his, he knows those that aren't, and he will do his will. There's some that he will expose like this, and there are others that continue their lifetime in that false profession. And it will only be known in the day of judgment that they were never the Lord's.
Iye mwenye mulungu amadziwa amene ali anthu ake. Amadziwanso iye mulungu amene sala anthu ake. Amadziwa amene akuyerekeza. Amadziwa amene sakuyerekeza. Iye amadziwa. Ndipo samavutika sizimakhala vuto kwa iye kusiyanitsa pakati pa anthu amene ali malo amodzi ndi kumachita zinthu zokhanga ndi wosinda amodzi.
Now, some might imagine that the Lord acting in such a mighty way that it would cause many to leave. But what we read in verse 11 is that as a result of the Lord doing this, great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. It was just the opposite reaction that you would imagine. Rather than run, it caused many to have great fear of the Lord and to bow to him.
And
not only was great fear brought upon the people. See, this, when you see that, that means the Spirit of God is at work. But also, verse 12, the Lord from there forward began to work mightily among the people, giving signs of his presence and of his blessing.
I
have people regularly ask me what our view of church discipline is. They ask me, how do I exercise church discipline?
Number kuti kwati mumbingo mwanu muma bangitsa church disciple ni bakakaudi bela baje zvisina zvake zvasokonegera.
You see, there's a way that many organizations have discipline, and that is they scrutinize their members, and if they're not walking right or talking right, they will put them under discipline. That's what that's called. They're not allowed to partake at the Lord's table, and there's a committee of men that decide how long that'll be, and whether or not you can talk to them or not, whether you can eat with them or not. The works religion people love to have that power and exercise it. So they ask you about that.
Mabwalo wayangana zo zvina zvimene zvimakhala zvichitika pamupingo vanhu. Ndiyama ikira kugulu lina lavanhu nemene rizivanga soma discipline avanhu. Saka kaduba mangika zvina zvake. Ndiye anhu malomo ake, malomo ava mapungu amene achao kana kuti malomo ava timagulu tamira ndudzi mene tiripo ticha. Amakhala ndi moyo kwamantha ndikumalankhula zvimonga ndithu anhu vovemkhera bwino nokumalimbikira ntchito zvakuchalichi. Tifamba tiona kuti tikapanga zvamasewera. Parikaleka guru kavantu muchari chikamene kamemba mirandu vantu kamene kati vatse madisciplini.
And there are some of these religious organizations that actually put it in their bylaws what they consider worthy of discipline or not. And some even down to if you miss 2 weeks in a row, then you can expect a visit from the elders as to why you're not coming to worship.
Ali ndiye mwezozanchito zvimene zvimakhala madongosolo muna asoma discipline yena ina maika ndi amabweda anta kuchalichi vamatangira kuti muna ndi zvina dza kuti munthu ayamba muona abwere kuchalichi maulenda angavo kana akaone zvimene kuvanga kumuona mera kuthandizana naye.
I was raised under that kind of teaching. Our different congregations that I was involved with had a discipline committee, and that committee met every month to decide who could and who couldn't partake at the Lord's table.
Nakula ine mumbingo wa mtundu mene wemene mbali dongosolo la chikalire la committee ya madisciplini. Committee mene ni mene mataso kumadziwa kuti kodi ndana ane kero khalava mgonero, ndana amene sa ndiro ndiza mgonero. Ndana amene ane kero kubatizika, ndana amene sa ndiro kubatizika. Committee mene usulake nukusaka wano, amene akozo chita zimene zakozita pamupingo.
But my answer to that question is, first of all, whose church is it? It's Christ's church. He's the head.
Kusolanga, vamene polima kalabo nona kuti, ndani amene ali mtsogoleri wa mpingo? Ndi Yesu Kristu amene ali mutu kapena wanthu?
So, with regard to the body, just your own physical body, does your hand make a decision? Do your feet make a decision? No, the head makes the decision. You see, as a member of Christ's body, once you start making decisions as to who is and who isn't, you're taking the place of the head. See, the instruction of the head is that each member is to care for the well-being of the other. Look at Galatians chapter 6 and verses 1 through 3.
Ngati mutu ndi Kristu, tiyenekera kulola iye ndi kumusira chikoyose, kuti aivange. Taonani kwa Galatia chapter 6. Galatia chapter 6 verse 1.
Go ahead and read that. Amen. 1 through 3.
Yeah, verse 1, we're going to verse 3. Abare, ngatinso muntu agwidwa nako kulakwa kwakuti inu auzimu mumbwezo woteroyo mumzimu wachifatso ndikudzivenyerera weka ungayesedwe nawenso nyamuliranani zothodwetsa ndipo kotero mufitse chilamulo cha Kristu pakuti ngati wina ayesa alikanu pokhala alichabe.
I see, I don't know what you just read, but in my Bible it says, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, that is, that have the Spirit of grace in you, does your Bible say discipline such a one in the spirit of harshness? Is that what your Bible says? Mine says, restore such a one in the spirit of meekness.
Tawana ni sinudza mene alembira kuti kubechano. Koma mene mendi verengera kuna kuti abale ngati so munhu agudwa nako kulakwa kwakuti inu auzimu mumbweze wote loyo. Mumbweze wote loyo musha mumzimu wachifatso. Kuda kuti mumzimu wankhanza. Ati mumzimu wajani wachifatso.
And then the important last part of that verse, considering thyself, lest thou also be tempted. That's why I just said, we can't stand over Ananias and Sapphira and say, aha, they were hypocrites. Consider thyself, thou also, lest thou be tempted.
Ungayesedwe nawenso ndi mlandu ngati omwe wonso umene amene mukumukonzenu yowo mukhoza kukhala mukumukonza munthu wina iweyo ndikukodwa mu mlandu ngati omwewo umene mwakonzanso munthu wina.
You see, this spirit of always scrutinizing somebody else, always trying to find out their faults, always pointing out what's wrong with them, is a spirit of legalism and not the Lord.
Mwana kuti mzimu umene umakhala nthawi zonse kufunafuna cholakwa mwanthu wena. Mzimu umene nthawi zonse umakhala kufunafuna chofoka chimene munthu wina ali nacho ndi kumupezerapo chifukwa chake. Mzimu umene umakhala kufunafuna kuti alakwitsa pati kapena walakwira pati ameneyo timute ni mzimu wa chilamulo, si mzimu wa Khristu yayi.
The Spirit never convinces me of someone else's sin. The Spirit always shines the light on my own. And when I see my own, I'll tell you, I am humbled before the Lord, and I haven't even got time to look at somebody else.
Mzimu wowona sumango umango kone sezola kwa zandulena. Mzimu mwe wakupisa, chola wajako sa kuonete wewe. Umene wote kutu mzimu mwe wakua kunyenga, iwe umakunyenga. Mzimu wawona, nduona kuti ukamaona mtu wina chola wajake, umakuonete sewe chola wajako cha iwe. Ndiye kwa meze iwe mzimu jokuonete chola wajako cha iwe. Hozera mwona chola wajanku wena, umafika po tije meza, ni kufuna ambuye, kuta ambuye, munditandize ine, kuti ni kuonje basipa bazi wanu.
If you have a spirit of just always cutting people off and them never being good enough, that's self-righteousness. You cannot fulfill, as it says in verse 2, the law of Christ and bear one another's burdens when you're constantly pointing out what's wrong with them and you have a critical spirit.
Uma kala wokonzeka monga alakula pa verse 2 kunyamulirana ndi chothodwa ndi wina ndi mzaka. Koma kala wokonzeka kuti kunyamule chothodwa cha enanso ndipo monga mmene alankhula kale verse 3 akuti mwene ya kuti mbotero mumuma kwa nilikala mulo la Kristu mvesi ya tuwe mwe kotero musite chila mulo cha Kristu chila mulo cha Kristu ndicho kukonda munhamene iweyo wapenzeka kuti afunika chitandizo umtandize mwa mukonda.
You see, when it calls it the law of Christ, that means the rule that Christ himself followed with regard to his people that he came to save. He's not pointing out our faults. He's not imputing those faults to us. Just the contrary. He bore them. He himself bore our sin to the cross and paid the sin debt. So if he's paid the sin debt, there is no more condemnation. So for one of the Lord's to constantly be pointing out what's wrong with another who is the Lord's is contrary to the law of Christ.
Mzimu wambwe wa Yesu Kristo ndumene udanyamula zothodwa za wanthu, udanyamula zochimwa zawo. Mzimu wambwe wa Yesu Kristo udasenza mtanda, ndikunyamula mtanda mpaka nakukakhomedwa ndikufa. Ndiye mzimu umene walankhulidwa pano verse 2 la Galatia umene wakuna kuti nanunso nyamulira nani zotani zothodwa zothodwetsa nyamulira nani zothodwetsa ndipo mukatero pamene munyamulirana zothodwetsa mumasitsa chilamulo cha ndani chilamulo cha Kristu chilamulo cha Kristu nchona kuti iyeyo muni wake mchilamulo chake anasenza zolakwa zathu ndikuzinyamula. Pamene sitiona zanzathu zolakwa zawo, tiyenekera kukhala ni mzimu wachifaso, ni mzimu wofuna kulingalira kuti tinyamule zofoka zawozo.
I know what people say. They say, then you just tolerate sin. There again, someone answering that way does not even recognize their own sin and recognize that they have no ground on which to stand if it's going to be a matter of pointing out other people's sin. What of my own? David said, "Search me, O God, and know my thoughts. Try me and know my heart and see if there be any wicked way in me."
Amina mafunga zila ngidwa basi. Koma mena kutero umo iwoo, mene kutaka kunena kuti wachi mazila ngidwa mwanga mena kukali zila iye. Ni mwamweso mene nalang kula vesi wa yambe kutuna kuti. Mene wina mkwonza mzaka samare kutaka kutweso mwiki. Kutola kere tido, lomwero, chifuwa jimene chichi tige chona kuti. Ama kala kutu mtuja alindi mzimu wachi weruzo, umene suri wa Kristu. Mzimu umene wawo si mzimu umene uri wa Kristu, kawene si mzimu wachi faso ya. Umene wani mzimu wachi weruzo. Ndipo mzimu umene wawo ndiye mzimu umene uli wa chilamulo, umene uli wa anthu azinchito. Wasa ngosiyana kwambiri ni mzimu wa Kristu, umene uli wa anthu ake a Kristuwo, amene Kristu anafera, amene. Ama chuona chintu chija, ndi kumaji yangana mwanga mene wawo kule pita wawo kuliri.
There are many that are of this spirit, and it's not of the Lord, who love to impose themselves on others, put standards on others. But here in verse 3 it says, if a man think himself to be something when he is nothing, that word nothing means zero, he deceiveth himself. Anytime you find somebody reasoning that way, he's a deceived person.
Ngati wina yese kutali kanthu wokhala ali chabe, amakhala munthu odzinyenga yekha. Amakhala kuti munthu uja akudzinyenga yekha. Ngati umatuka makhalo umamva kuti ineyo ndili choncho, ndili kanthu aka. Ndiye kuti uli chabe, komanso umakhala kudzinyenga wekha.
You see, verse 4 says, let every man prove his own work. What it's talking about there is, you haven't got room to say anything to everybody, anybody else as long as you have sin in you. And that we do have. Then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. The work that we rejoice in is that God would be merciful to a sinner such as I am. Can you imagine going to an infirmary that is full of sick people, and one of the patients lying in bed is criticizing another patient lying in the other bed that if they had just lived right and thought right and done right, they wouldn't be sick? You'd say, well, that's hypocritical. What are you doing here? You see, we all are sinners by nature, and we all stand in need of the grace of God, which He gives to those that Christ has redeemed. I had a preacher one time that asked me how I prepared messages. And I said, well, I come to the Word as a needy, hungry, thirsty sinner. And I asked the Lord to open my heart and teach me of Christ through His Word. And then as He fills my heart, I stand up and declare His mercy and grace to other sinners just like me. We're just all a bunch of infirm, sick, needy sinners in need of the great physician. But this preacher responded, and this showed me how deceived he was, because he said, well, that's well and good, but what I do, he said, I try to get around and visit my members in their home on a regular basis. And I go in and look around, and I see things that they're either doing or not doing. And then when I come to prepare to preach on Sunday, I preach against those things. All that does is produce a bunch of hypocrites, because if they know that's what the preacher's doing, then every time they see the preacher, they're going to start acting differently because it's the preacher.
Come again.
All that does is produce hypocrites, because when they know that the preacher is coming around just to point out what's wrong, they're going to start acting differently than what they really are. But even worse, it's to have the preacher himself assume that he's better than those to whom he preaches.
You
see, true preaching of the gospel is just one sinner, saved by grace, telling other sinners where they have found grace. It's in the person and in the work of the Lord Jesus Christ alone. The true spirit of grace is what we've read here in Galatians 6, that if a man be overtaken in a fault, and that's constant, you that are spiritual, restore such a one in the spirit of meekness. How do you restore him? Pointing him to Christ. Just as our own need is to Christ. I know there are some that will say, yes, but what about Matthew 18? Well, let's look at it. Matthew 18 in verse 15 gives us some instruction as to how one member is to deal with another member wherever there's a fault. It says there, if thy brother shall trespass against thee. So this is not even talking about sins before the Lord. It's some conflict that there is between you and that brother. Go and tell him his fault. Notice, between thee and him alone, and if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.
Uyu akuti vavesisi ndikongati mbale wako akuchimwira iwe pita nomlangize panoka iwe ndiye ngati akumvera iwe wambweza mbale wako apa pakhaleke sikukudza munthu wachimwira murungu yake pamene pajakwa nkhani ijaya pakalekeza kuta 60 ndiye kuti munthu wachimwira ndani wachimwira murungu munthu amene wachimwira murungu akukonzedwa ndi anthu auzimu mchifaso koma apapa ndi munthu amene wachimwira munthu mzake. It's okay.
You see, this, when someone comes to me, over the years I've had different ones come to me complaining about another member and trying to point out a fault in another member. And right here in verse 15, the very first thing I say to them is, well, when you talk to them, what did they say? And you know, the common answer is, well, I haven't talked to them. That's why I came to you. You see, there's preachers that love to put themselves in the middle and be the one to settle all the palavers. And they spend all their time doing that and not preaching the gospel. Now it says there in verse 16, if he will not hear thee, then, it doesn't say even then, take it to the discipline committee. No, it says, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. See, it's not supposed to be just my word against your word. If there truly is a problem that is unresolved, there ought to be other witnesses that know about it. And sometimes, you know, when there's a problem, more than one person know about it. So those that know about it, they're not supposed to go spreading it around to the rest of the church. They're supposed to go directly to that individual, again, in private, with the goal of winning them back, gaining thy brother, you see, restoring such a one. Now, if it says verse 17, he shall neglect to hear them. You see, they're coming not in criticism, but they're coming in love, seeking to restore such a one. But if there's a hardness, there's an unwillingness to hear, the problem is that person is deaf. That means that the Lord hasn't given them a hearing. And they prefer to continue in that way rather even than to hear the exhortations of their brethren that have come to them in love. And so there it says, tell it unto the church. You see, that's where the entire assembly and congregation now becomes aware.
Ndipo ngati iye samvera so mpingo
But there it says, if he neglect to hear the church, in other words, the body of Christ, out of concern for such a one, encouraging them to look to Christ, then let him be unto thee as a heathen man and a publican. In other words, that's evidence that they're not even converted. You're dealing with an unbeliever. You see, this isn't just a matter of getting a committee together and hauling them before the committee, just like we read in Acts where the Sanhedrin brought the apostles in and tried to command them not to speak in the name of Christ. That's works religion. Here, it's a genuine burden and concern over one who is wayward in their thinking and way as regards Christ and the gospel. That's the standard. And if they will not hear, there's only one conclusion. They're not converted. Now, it may be that in time the Lord would draw them, but at that point, they give every evidence of being an unbeliever.
Kani siya miyezi wa muko zavanga disubiri mungu jamiyezi jaga maliza akado wabunjabu. Chimene chita mpandiso mabanga kaya ninde uga ya dekuba sijitha ni mwaye uja sijijoka. Waba mene muda di muiwane tesebu na buu na mene ya gambi nira kuyambe ya verse 15 mpaka 17. Munga tegona uri mpingo umajita diru ndizi ntu mo zindi kila kuti antu wa wose duwa ira mtima. Ndi wanga kakali wa ira mtima kama vezeka be kusambete sana na wizina wakadiba anu. Ndiya kusambiti sana kuja, munga kute motani. Njina yake ngati kuti kutete njera kuti mwina kwa ambira banta hawiri, ni kukwela baba. Kuma pamele munga wana kuti kwa tulukira boyera mpaka na mpingo, mtu cha kusoweka be kukazi kisibaba mozi munga mene anenekila kuchifikira. Mpingo, uka anekila kuzio na kuti, njati mwone mawa maliza kena 17. Wakunja, hati mumuyese iye munga jani, wakunja, njua msongo. Ngekuti ni mkuja ndithu ni mukwana kuti siwa khulupirira iyayi chabe kuti wapezeka pakati pa anthu wakhulupirira ndiye wakapangapo zinthu zimene wakachita izi.
Now over the years I've had to handle a number of different situations like this, and perhaps you have as well, Brother James, but I know the answer to the question ultimately is who does the disciplining in the church? It's the Lord. It's His church. He knows those that are His. Our job, our task is to point sinners to Christ, ourselves being the chief of sinners, and the Word itself exercises men's hearts, either if they are the Lord's, bringing them to bow, or in a hardening. Over the years, I've seen the gospel harden many people to where they get up and leave on their own. You don't have to discipline them. The gospel drives them away. Stay with the gospel. Stay with Christ and Him crucified.
Mukristu mwini wake ama ziwa kufasa anto discipline kuzunata ya mutenga wabuyo chito ya buyo na mene jene kia kuhigwira sifu ndisi kutika makala jene kia waliki notenga wabuyo no maga titi sifu wali kuzunata mutenga wabuyo no maga titi umene ti malalikira oza za buyo no oza la ndisi somo umene wakala okwana oza na utenga wabuyo no wakile wera ya utenga wabuyo na mene wala likido wose moza za buyo no munda mina akumba wosu mwabucha ama kala kulandero discipline yake. Ama kalabu weruzi gladi. Ndeuli Yesu Kristu mwini wake. Ama kalabu yenda miyo ya wantu. Kuzi gwiri la mshito. Yoko nze miyo ya wantu. Loki mwayeka mwini wake. Kwa mwende inu ya muda lande mshito mwene unoku. Kuna uloke. Iwewe wabanga mwudu mwaguti. Ndiye sabana tupa sa disipulini. Disipulini mwene wambasa mwantu ujaita. Kaya ndia miyezi wili. Kaya mwezi umozi. Kaya kwa sama mereka kuchalichi. Kaya mwende ya niyozi. Asa kwanzea ndo mjile ni riyose shwa. Ishaya sika basiwe mgao la mtu ndumene ulimetika kwanzele antu. Kutata kareo olunji kadu olunga mamasoba mulungu. Ni mauoka mulungu. Amene zima alalikira. Amena makara ni mpambu. Yosu nita mtu ojimu.
And that's what I'd have us to see coming back to Acts chapter 5. You see that with Ananias and Sapphira, the Lord disciplined them in such a mighty way. There wasn't even time for a discipline committee to meet. As soon as Peter spoke, Ananias fell dead at his feet. And as soon as his wife came in, the young men that were carrying out her husband, she fell dead at his feet. The Lord dealt with these. And that's the way that He does. He knows those that are His. He knows that aren't those that aren't. He'll deal with them.
Mamele tukubwele na majido jambu ya faisi moja. Mamele mkuwana zana ni ya ndisika siri. Osta liriwa ambuya adama sa disu ulini. Yo meleka ye kamwini wake disu ulini. Hezi. Adama sa disu ulini. Mabade na mabade na mose na siyana. Adawela anania. Adama kusiba mene moja. Jema nipa chata uziba. Adaka nchiba na agwa. Na mtenga. Padabila mawaza atapu. Mkazi valido. Jema nikazaka na kwela kukala wasi nchiga. Agora kalu sama gwiza na maganizuri sadari usadi mwenye zolo mkula kwa kwa ndambira kuda matengera kuti wabeza bango ulankula mau chabe amina dala mkula kwa fana ndwa mamoto kwa magumo na uduwa usawiri hanania disafira ndali mbuzi zoka zoka usadi mkwa usaya nchi wajwe maganizuri wa adali wadaniso wa gwiza ndia wa gwiza na vao atafusa kwa di mwanda mwagwiza maguri maguri ya mkwali menada ya nkankazi ndali soli menada ya nkandani. Nchifuwa keso discipline niso ya kazi nayo, ila aliki mozi mozi, njia ndani, njia mwamuna wake.
You see, the Lord took it straight out of men's hands. He dealt with them. What are you going to do with a dead body? You don't discipline a dead body, you bury it. So when the Lord acts in judgment and cuts off an individual, that's His judgment. Our concern ought to be for ourselves, and that's why we read in verse 11, great fear came upon all the church and upon as many as heard these things. Verse 11. That is a humbling before the Lord to recognize that were the Lord to deal with me according to my sin, just like He did with Ananias and Sapphira, who could stand?
Verse 11, muna ndibuwa maanta akulu anazaba mzingo onse. Munu mbata ziba ngila ika disipuli. Nanga kodi, akata kauri, antuwa wandamila daba sa disipuli ni anani ya disipuli. Munu ndibuwa mkatabu ya maanta akulu yena uose.
You see, that's the only reason any of us are spared alive. It's because Christ has paid our debt. That's the only thing that makes a difference between us and an Ananias and Sapphira. That's the only difference between a Peter and a Judas, both denied the Lord. And yet, the Lord said to Peter, I have prayed for thee. Judas had no ransom. He went his way and hung himself. The Lord did that. He disciplined Judas, you see. But what makes the difference? The grace of God alone.
Munaona mene mulungu anavagira discipline Judasi kusiana ndi Petro. Petro adakana Yesu katatu tambalasa nalire Judasi adagulisa Yesu. Petro Yesu adamuuza kuna kuti nakupempherera. Chidasiyanisa Petro ndi Judasi ndi chani? Chisomo. Ndi chisomo. Winayo Petro uyu ndakhale anakana Yesu katatu tambalasa nalire koma adali pansi pa chisomo. Uyu that's it uyu. Pamene anagulitsa mu Yesu Kristo, ndakhala akadata avevese na alava motani. Chiona kuti analibe mthunzi wa chisomo womuzinga iye moyo wake. Analipe njira ine iliyonse imene akadapanga. Yesu adamupasa discipline. Judas.
If you look at Luke chapter 13, and I know our time's getting away, but in Luke 13, read verses 1 to...
Luke chapter 13.
1 to 5. Luke 13, 1 to 5.
Luke chapter 13, verse 1, you collect it up, verse 5. Madhedwe a Galilea Sanja Lasilo. You know, Anakalabon, how you may unto Ena Amene Anamosa, he is a Galilea. Amene virado ada sandaniza maziwa au ndisende zao. Ndipo iye adayankhanadi kwa iwo. Kodi muyesa kuti Galilea aja adali anthu akusima koposa aga? Kodi muyesa kuti Galilea aja anali anthu akusima koposa Galilea onse? Chifukwa adamva zowawa izi. Ndinena kwa inu, iya aitu. Koma ngati inu simude menuka mtima mudzaonongeka nonse momwemo. Kavena iwo aja kumi ndi asanu ndi atatu, amene sanja ya itali ya msilo yamu inawagwera ndi kuwapa. Kodi muyesa kuti iwo adali wolakwa koposa anthu onse akukhala mu Yerusalemu? Ndinena kwa inu iye aitu. Koma ngati simutembenuka mtima mudzaonongeka nonse chimodzi.
You see that this is a situation, some people come to the Lord Jesus Christ. And evidently some that had gone to the temple to offer their sacrifices, Pilate had sent in soldiers to stop them. There were what they called zealots back in that day that sought to overthrow the Roman government, and they would hide behind their religion. These were Jews. And so Pilate sent in some of his soldiers and killed them right there in the temple. Their blood was mingled with their sacrifices. But they were saying it to the Lord as if those that had died got what they deserved, and that somehow these that were alive were better than those that died. Isn't that how the flesh reasons?
Ada fedwa thai mene yoyo Galilea mene yoyo ndiwa mwazi wawo ndithu udathedwa kukhala nsembe zawo za anthu amene ali ndi anthu ena poziona zimenezo achipembedzo mene mujabu adaweruza kunena kuti anthu amene athedwa kumene kwa Galilea mene wawa ndikuti anakapereka nsembe zosavomerezeka mulungu wakantha ndipo akafa ipa zosangati zimenezi.
I'm sure there were some when they heard of Ananias and Sapphira, the Lord taking them out, that they thought, aha, see, they're just playing at religion. And they would use it as an excuse not to go hear the word if they're in the world. Men reason that way. They think themselves better because they're still alive.
Tezina zaka akamala nkula, zana niya ndisa sira. Ama ango ula nkula mujamo kalanda diwo odangu ilo, ngari nduo lungama. Ndekona kuti taona ane ananiya, adamuka nga zakuti, taona ni sasira, adakuma na ndisa zakuti. Ine zimeja ndajitika kwa ine, iya. Kumaso zimeja, enanu, mukozo kalanda di ananiya, chan chan. pamene akulankhula choncho samadziwa kuna kuti mwina mmene akulankhula choncho iweyo iwoja sikuti mwina dali wolapa kuposa iweyo chimodzimodzi chomwina mmene ulili iweyo kusasiyanasunana ndi achipapirani.
But you see, in Luke 13:2, our Lord answered and said, He didn't give them any place for that type of thinking. Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such things? I tell you, nay, but except ye repent. In other words, unless the Lord grants you repentance, you'll all likewise perish. Your day's coming.
Mmene Musa mmene akunenera apa ndithu Ambuye samauza ndipo kodi inu muyesa kuti Agalileya amene adafa jawo adati anthu auchimwa koposa Agalileya ena onse chifukwa anambozowa waizi ndinena ndi inu iyayi koma ngati inuyo simutembenuka mtima ngati Mulungu sakumera mtima inuyo ndikukutsegulani masolo anu kuti muone chipulumutso mmene adafera Agalileya amene ajenuso chimodzimodzi palibe kusiyana.
And here's where we see our Lord addressing a sinful heart, because he adds an illustration in verse 4, or those 18 upon whom the tower in Siloam fell. In other words, something had happened where some type of water tower had fallen and slew a number of people. He says, think ye that they were sinners above all men that dwell in Jerusalem? Do you think because the Lord took them out, and you're still alive, that somehow you're better?
Imiyo mweze mwini mwerusalemu, mmataku mwazi wana kati minuolungamu. Yuwa jana mina aliwo chingwa, kote uru mwunga malanga. Ndine na kwa inu, iya itu. Kwa mangari simu dembe nuka mtima, muza ono ngeza nose, chimozi mwazi songa kara mina jawa.
Look at verse 5. I tell you, nay. But except ye repent. And where does repentance come from? It's a gift of God. Ye shall all likewise perish.
Ngati sizokera kwa Mulungu ndithu kukupatsani chitembenukiro chakwa iyeyo kuti mutembenukire kwa Mulungu, Mulungu mwakomerani mtima kwake. Mulungu atikomere mtima ndithu mudzaonongeka chimodzimodzi monga iwowo.
There are many that when they hear about Ananias and Sapphira, they stand in judgment over them. They hear about Judas Iscariot, they stand in judgment over him. They hear about some like these that the Lord mentions, and they stand in judgment. Such still have hearts that are hardened. Our amazement should be that the Lord has not taken us out, and that if he hasn't, the only reason we're still alive is because he is so purposed. And prayerfully, ultimately, it's because the Lord Jesus Christ paid our sin debt. And that's what gives us righteous standing before the Father. Nothing else. It's because of his mercy and grace.
Awawa zidachitikira izi kamena wadachitika mongozi yotere ina nijidoncho tusamata kira china chichose ndati tiri ipo nijifanya chisomo chakisha Mulungu ndati tiri ipo njiweti Mulungu wa alindika programu kena ndicho linga ni moyo watu umena kuna chite nao osa alijifanya udi ndife oko mene kwa mtima kufosa amina afa kamena ndife oko mene kwa mtima kufosa amina chitwa ngozi kamera amene adavulazidwa, kamera amene adayaka ndi moto, kamera amene adagwira mmadzi, ndi chinachi chilichonse chidachitika. Komanso iwo amene adachimwa kumene tikamaona, tisamatenge kuti iseyo ndi wangwiro ndi woona, ndi wolungama, koma amene aja ndi wali woyima, chifukwa adachimwa mwakuti. Tiyeni tizione chisomo cha Mulungu pa zinthu zimene anzathu zidachitikira.
Now come back to Acts 5 and verse 12, because I want us to see one other final point here before I conclude.
Tikabwerera ku machitu atumwi chapter 5 verse 12, tione mfundo imodzi ina imene tione pamenepo ndisanatseke tsiku la lero.
And the point that I want us to see is that even with what happened to Ananias and Sapphira, we don't find the apostles now organizing the church and saying to them, all right, we need to avoid this in the future, so let's set up some rules and regulations to help guide the members of the congregation to make sure that they're actually giving what they're supposed to